Nawantiri joyi yamde fellere emintaji chapande tati dande studio kalangu ketuni don kibaru jimode fulfulde Omar Ahmad Janga toddo masinaji Isa Lawali nani ko kibaru jimode. Hande nje tati lewru mars ono nyalande no itanande leyde adunaru gam hakkeji rewbe batte de nyalande mari stop Niger do mballaga royaume ini sigilake batu baddude hautade rewbe do filla wattugol dawre chaka bengu rewbe tesawa nati der gadol kampaniji dun du on nanan ko ardido sarus kawjido fimburnda rewbe renugol sukabe famini nobe gon hejirde ko e mabbe yewtere meden pindino hande en jaatana do so to kalten filla raki Ali Sumaila debbo goto tawa der filla sendika kore jam hirte modan yerno kalirnode hande je tati lewru mars ono nyalande no ittanande leydi adunaru gam hakkeji rewbe dum do bm kolati hano be rewbe hore halam ngu batu kan woni feccitide ngedu hakkune gorko e debbo fa wada kanju wadi ko mbiyen warbe to o batu de latibe no njatto loktorore mari e stop ngari e o batu gam hettinanede halude filla hakkeji majje kamjum e filla cellal beengu hakkunde gorko e debbo ide tider amani dum woni debbo mawdo fedde rewbe deptebe nani ko wi Samira Ruafi.
Le souci des femmes là ko souli rewbe fu kan souli men minen du mido wodi bibbe mi debbo aran fu ko midi mi a ko rewbe leydi Niger fu no jodi jan e sew e be belti chaka himbe be weltare du debbo wawa hebude dum deni yahata loktorore nyawto der ko yirna yettore Allah do e leydi Niger jande lokkol e labi nyawtigu fu gonnati leydi Niger no hokki semme e majju mido anni hanne ko hana derci e fu loktorore tawete amma no wodi inaabe do inne loktorobe balliramɓe himɓe to men jey fudu e men cama himɓe sadormaji di be tawra yettore Allah du duudal sadormaji din en fu e men keba musula majji garrafi pawral kan ni won dalila sadormaji himɓe
du manque de sensibilisation
sabe ni mbi en de nyalande jeetati lewru mars tanande leyde adunaaru gam hakkeji rewɓe dum mbi en wakkilu debbo leyde royaume uni yeyi hande to loktorore witene mari stop Niger nde du no gollirde non to leydi grande britagne woni e wallitidde nder lawol gattol dawre chaka beengu kamjum e saru siji to rewɓe kepta safareji gattol dawre chaka beengu Catherine Inglehern dum woni wakkilu leydi royaume uni nder Niger nani ko wi Ra Samira Ruafi.
Je suis ici aujourd'hui.
Mi wari hannen ɗo endanga battu nyaloma ittanaɗo rewɓe semme haala battu hikka gu endan kaw woni kokkol habaruji e golle dartinaku nder golle ɗe endan kaw woni fonnude himɓe ko watta ɓurnodirol fuu to waɗe caka himɓe wala gorko na debbo hannen min peccidi habaruji e rewɓe jeyaɓe e fedde mari stop himɓe gaɗananɓe rewɓe kollitoje no waddana rewɓe du balla har ko darta fi ɓeengu e jonde caka gorko e debbo ɗo e leydi Niger golle maɓɓe ɗe endan golle lobbe no gan eɗe gaddana rewɓe ko yirna har ko darata yaade loktorore waɗanede nyawtigu suɓude laabi wattude dawre caka ɓeengu e ɓeengu mum ɓurna muɓɓe hawtidade e koreji muɗum moƴƴa
nani mbi en ardiɓe sarusi maternité kanjum woni to rewɓe ɓeynata moma yayino ken waɗande rewɓe tindi nder nokkure nden dow filla gattol ɗawre caka ɓeygo Allah o tindi dow ni mbi en ɓe rewɓe pamani nafakka majjum madame Sanusi Mariama Gonda ardiɗo sarusi maternité nder loktorore ma yayi nani ko wi Hawa Ousmane Bandi min tawaɗo toon e jahangal wakkati yano
rewɓe no gatta dawre caka ɓeengu e ɓeengu hannde sanne gan ndenno maɓe gala annal dow majjunno joni rewɓe ɗo endan no ɓuri yiɗude waɗanede kure ko ɗum waɗanta rewɓe na ɗum wattana ɓe kuɗel kasu ko ɗum wattanta rewɓe caka guru e tew na nder remoru meɗen kirda e maɓɓe sanne dow jonde caka gorko e debbo no waɗirte na saɗormaji ɗi mbawi warude wakkati ɓeengu de adi reedu aɗa woodi ambudu an torra wambudu maɗa torra cukalel gel reedu mum cawoɗa du kandu torra meɗen godi himɓe ɓe ɗum joƴƴini dow inne loktoroɓe meɗen godi du gaɗa maɓɓe ponnoɓe himɓe har ko darta golle firtande himɓe ko e meɗen gaɗa kamɓe du eɓe gaɗa radioji du no ballame bikki mbawɗe muɓɓe
en kotanto enden der leydi tesawa to bi en ley duubi bitidi de rewbe kebi yaadu yeso sanne yeruno ardido sarusiji kawjido filla fi rewbe hakkeji sukaabe der region o faminire be duna tana der gadol kampaniji ko lati no bay humtande muraduji moyen madame saidu zainabu isa ardido sarus kawjido filla rewbe hakkeji sukaabe der region nani ko wi hawa usman fahande
Allah yettama der wurte sawa fi rewbe no woni no yehira no wodiri jaaki yeso no wonno hebo gan joni rewbe pini moy fu no wodi ko wadata gan heba ko hunti haajum hawtade e kusukabe mun ibe gada golleji kewdi ibe gada bawde mabbe gan tabe jodo juude bolum to sarusi amin o minem ballabe do golleji ibe gatti yeso minem beyde nabbe andal minen tefa balla gan wallugo be kasim minen tefa be min golli ditta hano o ngji e leydi din hedi leydi yasin gan hebugo laabi ko wallata rewbe ben be keba jaaki yeso
nanni mbiyen dewlugo cukalo ndo e illu jonay hebay hantede faano fu tonde region tilaberi ba ko gomnanti no he e waddude bawde hawtade e tindinoje de pelle mballobe ngoni e wadde no wodi sarobe latibe no muyi wattude dewlinde sukamun illu yonay dina tokkito jande mudum Idrissa Abdou Hasumi directeur kawjido fille jandeji der departement nani ko Abdul Aziz Hasumi jibo
il faut sensibiliser les parents
no hani dum firta ko e sarobe ko watta be acci dewlino ciukabe rewbe tillabe jonay gan handen ni dewlinol mabbe gol enden ni del ci fuddi wadude sembe suka debbo to yottake 6e 5e na 4e fo waday du balubi sappo e jetati so e babi ko wara ittamo lokol wi a dewlino wammo jon cede gum lumoto do gum irdum he bandum waddata yaadu yesu hebo der leedi denne himbe no kani pamano o jangirde lokol ni de wadama der sire be sire de ka en jey tarsinade ko watta jangirde de endon wura de mauna de nafa ko jes ape fedde sarobe sukabe jangobe ka en du no kani nangande ardido jangirde mabbe fedde hawjine fi jande lokol sukabe rewbe du no he bawde mum amma funi golle den no
chaque fois mais c'est pas totalement éradiqué
en ko tanto nan der region tawa to sukabe jangobe le jangirde universite de tawa hankim faale yamde je o go o jammano burti der gallure de e do labi hollude mettorgal bernde mu en Allah e nangude secrétaire général syndicat mabbe on yaade e bi en jangobe wabbe Abuka Sumu ila solo goto tawa do der syndicat on nani ko wi bandi min Idrissa Adam
abuni anke muna wanda be kamata ay muna shiba
minan hune min gadana de hegaki famtinaki wi e patri fudde fadde wakati biado on endan wadde de der majjum ardido fedde amin de endan nangidi liti minan miden gidi min pama de jangobe be endan dum yawi na ardido amin o endan no wodi ko tawa chaka mun he mabbe dalila o wadde min burti hankin wi ude min jabay ga idum bonna inde amin minan jangobe no wodi labi kewdi dimin tokkira ga hitude hakke amin no wado min nodde jooda haali amma ko nangay hakkilu amin funkin jokkata ko gadam miden godi du fa hande bandiraabe amin hewbe nangaabe no uddi ardido amin odu wala he koyde kanko e ko o waddi dum fu e nangi be dilli
nanni mbi hakkunde balle didi wadi bibbe Boko Haram hewbe wurtibe der pelle den warti tubude hokkude hore mu ardibe hazu di fander geskeru e garindogo abba ganani o woni horejo fedde hawjinde filla jonde jam e potal der commune mo di fan holli ko gomnanti nani waddan debbe mballa e farkoja non mabbe teddengi e ngure gidi Abdurrahman yewtide mak
hayanzu haka adifa commune akoy
der wakati mo kalten o endan do difa no wodi rewbe dido e cukabe en nayogo e police be gari adi der baade gom der rewbe be endan jahani ko en be tawwato gadam der sire garindogo wobbe no ton gomnati no esriade yarandabe ko nyami ibe geskeru der baade jowuro on rafke jero hakkilu fukkingo godu deni himbe pamri mosala makko hebatu dum sadanta himbe du natube orde bombe be enden jeydaabe amin non be fu min fudu min go sayni neddo amin fu no milirta dina alislamagal gal enden wadirte no ferodire e maɓɓe ko otono woɓɓe kiila noon andana fuuyi daani an kan woni horiɓe ɓe enɗan durwa garta wuro yimɓe jooɗoɗo jam e sewo ñiɓa leydi mum en nafu allah wandu ɓe nana ɓe
hedde malam kiyari ɗum woni hoorejo komiti ano ɓiɓɓe boko haram wartiɓe tuubi nder difan o holli wiide ko elata woni ardiɓe hausu jottina aadiji muɗum ɗi koƴƴani ɓe nin ɓe Gudi Abdourahmane yewtide makko
hano aramɓe ɓen noon deniɓe kilnama no woɗiri ɓe canama nder maɓɓe ɗuɓɓe garowa yimɓe ɓen ndu comi tokkol orɗe pelle bomɓe ɗe enden irɗum he bandu ndu waddata jonde jam yimɓe torrake sanne minen jonde jam kam min giɗi yimɓe ko wari he mumen ndu fuu nanga jungo allah allah waddana yimɓe du hakkillo fukkimo ɗum tammin du oto gomnati kandu sana yimɓe ɓe endan ngam ɗum torrake sanne ɓe gaɗanama du ni fa hande aadiji kewɗi amma aadiji ɗi enden kumnaka ba balla kaɓe gaddante kam enden dermu ɓe gala iɓe gaɗane gonga ɗum du hegaki
sai garten e yewtere meɗen pindinol gam batte allah e handen jeetati lewru mars ñalande ittanande leydi adunaru gam hakkeji rewɓe mbiya en kaltana dow filla rakki ali soumaila janguino debbo gadduɗo balla sanne nder gollal mum o laatake du debbo arano secrétaire général nder fedde cdtn do inde région do so o walliti du harto fijandeji harto gaɗol fijoji fina tawa ɗon sanne bandimi nana hadisa hasan yewtide makko
fillamme jandeji maɗa ɗi gaɗɗa
mi waɗana jangirde potorɗi nder tawa mi waɗi l'école cez agades e arlit gaɗa mi heɓi talkude brevet mi jangoye l'école normal tanimo tilabiri hitane ujunere e kima jeenayi e capanɗe jeenayi yaago hitane ujunere e kima jeenayi e capanɗe jeenayi e go'o mi naati nder golle syndicat ngam dartingo laabi démocratie mi laatake hoorejo fedde usn de l'école normal tanimo nde tilabiri
nder ɓurna himɓe ɗum e ɓuri weludema
ma passion c'est
wollal gal weli kam durgol e demal kaliji ngam illa miɗo fanɗi miɗo waɗa durgol bisaji jonkayi ɗum laatake golle ɗe giɗumi gaɗa mum miɗo yiɗi hunde fuk woni fina tawa illa miɗo cg doso miɗo waɗa fijirdeji fina tawa e théâtreji mi hana jimowo de min e sukaɓe an lokkol ɓen miɗo ekkitaɓe jimi minen gaɗa mergi ngam ir ñalaɗe ittanteɗe rewɓe 8 mars kanhe 13 mai emi ekkiti kamɓe jahata to batu ñalane rewɓe ton en
niveau des manifestations
ɗum e giɗuɗa e durwo go rewɓe tawra hanne
mi
neɗɗo mawnuɗo nder koreji ko hawriti jama are nder koreji am debbo no wawi walli gorko moye fuu no wawi waɗi golle bandum nde ni gollal non ba amma debbo wawta hoɗi nokkure gorko nonnon gorko ɗo wawta hoɗi nokkure debbo mi heɓay saɗarma baade warre nder golleji an ɗi gaɗanmi na nder jonde am hakkunde e himɓe amma farfilla ardagal pelle kay wakkati ko laatumi hoorejo fedde janguinoɓe isnen nde doso nonni no woodi kolluɗo rafi belɗum mum ngam tam mi debbo wi'e doso debbo woni hoorejo fedde jangui noɓe isnen eɗum nawamo dey ko sakiti ɗum o faami moye fuu no waɗirta durwo mum noon no wi'e durwo waɗe ngam tefugo hakkeji rewɓe e keƴa ko'e maɓɓe to ko hande ni woni rewɓe ɓen kamɓen kaani daro durwona ko'e maɓɓe e giɗe am debbo keɓuɗo jaaki yeeso nder golle mum miɗo miija weltare worɓe no ngam o wallam worɓe sanne denne worɓe he rewɓe kawra gollida ngam moye fuu no walla
bandu
ɗo wonta tigi baruji meɗen tili e ɗengal fulfulde joni wala fuu ko mbawmi wiide sana jaɓɓitoɗon Hawwa Ousmane wadde ko ɗemgal hawsankore yamde joomin tawle soyɗiɗe joyyi kirte to jam hirta